konkona yetaga gwe ayagala kubera mukwano go ayagala kubera muyambiwo ayagala kubera ye mubyona ebyo bulamu bwo mwekwate takujuze mwekwate takuyiwe
anyoyo akonkona kuluchi lwange anyoyo aboyanira ku mulyango gwange anyoyo akonkona kuluchi lwange anyoyo aboyanira ku mulyango gwange
Salawo kumusembeza taiwa atebo salawo kuokoka no mwesiga daswaza yalina byonna byewetaga yayimuza n'ababa koye nawo sobola okumwesiga lero tali kuyiwa
anyoyo akonkona kuluchi lwange
Yesu
anyoyo aboyanira kumulyango gwange Akonkona kuluchi lwange anyoyo aboyanira ku mulyango gwange Kakimpi gudde wonange oluchi lw'omutima gwange era nsaze wonange musembeze Mutima gwange
Echo chosa zewo mukwano chechisinga Toli chejusa katonda wafebo mwesika Mukwano talikuiwa
Akavuyo kemba denkola musumba wange bambi nkaveko
Echo chitufa kavuyo kaleke munange osembeze katonda
Akenge kemba denye wabele dene pasta nkaleke
Abamu bachulo mwenge na yeguleke Yesu akujuze omoyo
Ate ulubale wasiwe chitanda pasta na ye mujeyera
Lelo kusala otu weleze katonda omulamu omuyeka
Katinze gude wa mundi